shan milyan qof oo soomaali ah, tiro ka badan 400,000 dadka waddanka ma haystaan cunno ku filan marka loo eego warbixin cusub oo maanta soo baxday kana hadlaysa xaaladda cunnoyarida ee dalka ka jirta. Warbixinta waxay leedahay 300,000 caruurta da'doodu ka yartaa 5 sano ma helaan nafaqo wanaagsan, tiradaas oo loo geeyay in ka badan 5,000 caruur ah, kuwaasoo u nugul dhinacyada siyaasadda iskaa soo horjeeda. Warbixinta ayaa muujinaysa kororka tirada dadka la daalan dhacaya xaaladda sugnaan la'aanta cunnoyarida ka jirta Soomaaliya. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan kana jawaabaan dhibaatooyinka ay la daalan dhacayaan dadka Soomaaliyeed ee la xiriira dhanka cunnoyarida. Sida uu maanta magaalada Muqdisho ka sheegay xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa kharamada midooba Peter Dakalerig, xaaladda cunnada iyo nafaqada waxaa saameyn aan wanaagsan leh ku yeesheen qiyaasi dad tiro dhan 1.5 milyan oo dadka gudaha ku barakacay ah ee ku nool xerooyinka barakacayaasha, kuwaasoo iyagana u nugul cudurrada faafa iyo xadgudubyo kaga yimaada dhinacyo kale. Xariiryaha arrimaha bini'aadanimada u qaabisa kharamada Peter Dakalerig ayaa soo hadal qaaday xaaladda nusmuliyuka qaxootiga Soomaalida ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya.
You probably are aware there is a tripartite process that's led by UNHCR on the international community side, and that includes high-level discussions between Somalia and Kenya in terms of the return movement. That's one thing, and that is very particularly in hand.
Waxaad la socotaan inuu jiro hannaan saddex geesood ah oo ay hormuud ka yihiin UNHCR iyo bulshada caalamka, oo ay ku jiraanna wadahadallo heerkoodu sarreeyey u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, kaasoo ku aadan dhaqdhaqaaqadii dib u soo laabashada qaxootiga. Taasi waa hal arrin. Midda kale, waxaad ogtihiin in mas-uuliyiinta Jubbaland waxay 29-kii Agoost joojiyeen dhaqdhaqaaqyada dadka dib u soo laabanaya, markaa tanina waxay ahayd mid diiradda lagu saarayay arrinkani oo labada dowladood iyo UNHCR ba ka wada hadleen haddii dib loo taariikhayn doono dib u celinta iyo wejiga sida uu noqon doono.
Dal cusub ee maanta soo saartay qaramada midoobe ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli meel aysan u dhicin xaaladda dadka qaxootiga Soomaalida nusmuliyuunka gaaraya ku nool xerooyinka dhadhaab ee gudaha dalka Kenya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.